ka super ka fiti nikitwa ka whiskey anadai ni ku risky. Anadai mamoshi tu nikidai twende Arusha ye ni moshi tu.
Anapenda bangi.
Well shave anapenda angi bush. Hata George anajua zake waga makush. Kwanza mashash ndio stash wakisani fuko bash. Akisiude makona class anapenda mitumiangi. Napenda ganji. Suna jo Mr. Kinoma na matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo sama bani na ba. Yalde anapenda from ya huyu mande. Hehehe na mande. Anajua gen, anajua
Olivi, anapenda bani. Anapenda bani.
Piga magoti uokoke. Ape pumbai kutoke. Anapenda raha, mina penda ganji.
Anapenda bani.
Oya basi shoka duda. Niku gide mi flow na design ya doba. Tapienga unainye melea. Wakona jo inapotelea.
Anapenda bani.
Nikisema do you, siati ujidu. Naguzoro chini ya maji na gamalibu. Nikifika joni shisha I come through. Akifika joni moshi come through.
Anapenda bani.
Na mapedi wako ever ready. Na meni jeje okocha vile game na watoka. Mami jondosa tusepe vila rosa. Kasi cheki na promoter.
Anapenda bani. Anapenda bani.
Ni mulevi.
Anapenda bani.
Na tuko tu pacho kwa ni boss.